nda ugwego rw'igihugu rushinzwe intwari ruvuga ko intwari z'igihugu zikiriho canke imiryango yabitavye imana zidafise umwihariko mu gufashwa ko bitabwaho nk'abandi banyarwanda ugo gwego rutangaza ko washizwe mu rwego rw'intwari biba ari igikorwa c'umuntu kugiti ciwe bitaraba umuryango akomokamo ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na Asumta Kaboyi.
Buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri urwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. Kugeza ubu mu Rwanda intwari zemejwe zagera kuri 56 harimo izigera kuri 40 zikiriho. Izi nizo mu cyiciro cy'imena. Ahagaragaramo abahoze ari abanyeshuri bigaga mu ishuri ry'Inyange basabwe n'abacengezi kwitandukanya abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi mu mwaka w'1997 babyanga bakaza kwicwa n'abo bacengezi. Muri abo banyeshuri harimo 40 bakiriho. Kuri bo kwitwa izina ry'ubutwari bakiri ku isi ngo bibasaba kwitwararika bikomeye. Bwana Sindahe Bafanweri ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abo banyeshuri barokotse bigaga Inyange.
Ntabwo byoroshye, bisaba kwigengesera cyane kuruta undi muturage usanzwe kuko hari iyindi stati cyangwa sara kandi karango ufite. Ariko hamwe no guhura kwacu kuko dufite association cyangwa se ishyirahamwe riduhuza, duhora dutyazanya twibukiranya amateka yacu n'uburyo twakomeza icyo gihango.
Benshi mu ntwari zikiriho cyangwa se imiryango y'intwari yaba iziriho cyangwa yitabye Imana, hari bamwe bifuza ko bakwitabwaho by'umwihariko n'igihugu kugira ngo basigasire icyo cyubahiro bahawe n'igihugu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari Bwana Deo Nkusi yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari batari bategereje igihembo.
Intwari ni umuntu ku giti cye. Ubutwari ni ibikorwa yakoze bimugira intwari, kandi ibyo bikorwa ntabikora ashaka gushima. Bivuga ngo umubyeyi umuvandimwe niko kuba bakwiye kugira ishema kandi baranarifite by'uko babyaye bavindimwe n'intwari. Ariko niba ashaka kwiyitirira ko ari bo ntwari muri rusange, ikindi nuko utabona ikintu cyo gushimira umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kingana n'ibyo bikorwa yakoze. Ariko kumuvuga ukamushima ukamushyira imbere y'abantu ukamutaka numva ari ishimwe ubwaryo ritari rito cyane. Ibijyanye n'ibintu rero ibyo nabyo tubitekerezaho, ntabwo tubishyira ni ruhande, ariko ntabwo ari byo dukwiye gushyira imbere nk'abanyarwanda.
Kugeza ubu intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu: imanzi, imena n'ingenzi. Urwego rw'imanzi ni rwo rushyirwamo abantu batabarutse badateshutse ku butwari. Nta muntu ukiri burushyirwamo. Ubu iki cyiciro kirimo umusirikare utazwi uhagarariye ubutwari bw'abaguye ku ntambara yo kubohora u Rwanda, hamwe na General Fred Rwigema wayoboye urugamba ku ikubitiro. Urwego rw'imena rugaragaramo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, rwa Gasana Michel, Madamu Uwiringiyimana Agathe wabaye minisitiri w'intebe mu mwaka w'1993 akaza kwicwa muri jenoside, Niyitegeka Felicite wiciwe ku Gisenyi mu gihe cya jenoside yanze gusiga abatutsi bari bamuhungiyeho. Iki cyiciro kikabamo abanyeshuri b'Inyange 47 barimo 7 bapfuye n'abandi 40 bakiriho. Imena n'ingenzi ni inzego ebyiri zishobora gushyirwamo abantu bakiriho, ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe urashyirwa mu ngenzi. Ngo ubushakashatsi buracyakomeje nk'uko Komisiyo y'Igihugu ishinzwe intwari z'igihugu ibitangaza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo rwego Bwana Musideo avuga ko gushyirwa mu cyiciro cy'intwari ukiriho ntawe bikwiye gutera impungenge, kuko igihe uwashyizwe muri iki cyiciro ateshutswe ku butwari bwe itegeko riteganya ko yabwamburwa.
Ariko itegeko rirateganya yuko nuko umuntu yaba arashyizwe mu rwego rw'intwari bigaragaye ko yateshutse, habaho iperereza, hakabaho ubushakashatsi, hakabaho ibintu bifatika ntawe ubishidikanyaho, akaba yakurwa kuri urwo rwego agasubira inyuma cyangwa akavamo rwose. Biri mu itegeko, ntabwo ari ibintu abantu bashakashaka cyangwa bakwihimbira, ariko bica mu nzego nyinshi. Nanone si ikintu ngo urwego rumwe rwacya mu gitondo rukemeza, oya, bica mu nzego nyinshi, akaba yakurwa muri rwa rwego yashyizwemo.
Abayobozi b'uru rwego basobanura ko hari amazina 200 ari kwigwaho ngo hazavemo abazagirwa intwari z'u Rwanda. Umunsi w'intwari uzizihizwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka uzaba ubaye ku nshuro ya 22. Usibye ibikorwa byo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari kiri Remera mu karere ka Gasabo gikorwa n'abayobozi bakuru na bamwe mu miryango y'intwari zashyinguwe, ubundi ibikorwa byose byo kwizihiza umunsi w'intwari bibera mu midugudu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti: duharanira ubutwari twubaka ejo hazaza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.